Kivipi mami unaenda wapi? Can I please have a word with ya? My eyes are so real, you shining so clean. What an African queen, oh yeah. Hello. Oh na na na, kwako sitagwaya. Oh Lord, kill na kama, baby we're in fire. I saw you right where you back there, with your friend girl you so scared. Give me love that you won't share. Oh girl, don't share. Can I call you my number one? Sinjuti, kukupenda. Wacha wale wanafiki, wanazidi kuumia. I wanna call you my number one. Wacha wale wanafiki, wanazidi kuumia.
Vile unanipenda, baby, usije ukanitenda, hey, hey. Vile unanipenda,
wacha wale wanafiki,
wanazidi kuumia.
I wanna call you my number one.
Sijuti kukupenda.
Wacha wale wanafiki,
wanazidi kuumia.
Can I call you my number one?